Professor Walutiko ya St. Paul Cathedral ekako mu bulabirizi bwa West Buganda Reverend Canon Mpoga Godfrey Kasita awanja gidaba hizi kumitendere jenja ulo okwe wale mize mibi wabula bafubo okulaba nga benyigira kumulamwa ogwabatoaza okusoma obaka buno bubaweredde kusoma yulia Mawanda Church of Uganda Senior Secondary School walie kakwa mchibuga Masaka esomero lino weliba delija guzo kutuka kubirunji ebyenje ulo omuyo kuhisa abayizi obulungi mubigeze byaka malirizo nga kutadeno muwanda ugu abayizi ogwali omutono dalo kweyo ngira nga katiba weza abayizi abasuka mwikumi ebina elanga lweruba deno luna ku olua kuchalira abayizi kusomero elio
okuzaala abaana netubalabirira netubakuza bulungi netumala netubatwala mu masomero ekirabo omuzadde kyawo omwana kwe kumusomesa kubanga oyinza omutegekera ebintu bingi naye nga tomuteeseteese omuzadde oteekateeka omwana bw'omusomesa awo nno awo oba omuteeseteese kubanga nange mundaba mwatunze saaza alibo wano kaku saawa sa wano kaku ate mwatu era saasomerawo naye kati wenkola ki wempeereza awo nno omukubirako taata wange ne maama wange banteekateeka bulungi ne bantwala mu masomero ag'enjawulo ne bantwala wali ne banjigiriza katikisimu
Vika Walutikeno Reverend Henry Mabuka ye akukulumidde bannansi abafuna ebirungi ne beerabira okwebaza oyo abeera abasobosezza okubifuna
lala nga bafuba okulaba nga banoonya change mukama ne bamusabula olwasa kakati ne bana ebitusobera tugamba obwomukisa tubasabira gwa lukumi naye kale twagala okwebaza mwami Kakumba mukama bamukozi obulungi ateeseteese omukolo guno ogw'okwebaza Katonda kubaliza tuse nungi mukama yeebazibwe muno mugambe nti igwe okwebaza
omukulu w'essomero lino Kakumba Michael ategeezezza ebimu ku ebyo ebibasoomooza era ng'ekizibu kati ekibabonyaabonya ge masannyalaze agavaavaako buli kadde era ng'ekizibu kino bali mu kukisalira magezi
tulina obuzibu mu kitundu kino wamu ne bendo lye Masaka ekyamasannyalaze okuvaavaako ng'ate abaana baffe tusanze okusoomoozebwa tebafuna ekyo kibandibadde basobola kufuna naddala nga mu masomo ga ICT lessoni tezikyankalana ekiro bwe baba basigadde okusoma mu prep era tutandise kaweefube oba okusonda okufuna solar panels tutekewo solar plant etuyambe tufune amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba abaana baffe basobole okufuna ekyo kibalina okufuna mu masomo aga sciences nga ICT pozi n'ekiro bwe baba basoma mu prep era n'okuimprovingako security